Misalnya mana mari Amerika berkumpul maaf di dalam rumah cuci di sana, wanak kakak kesuran, ujar kakak turan, terjanting atau korak itu, bajar mautum mara gasufi, ratah falmuhi, wal mara cuci wanak kakak turan, kasing gips ni terge, jalan menutup.
Presiden United States Donald Trump berat, lima sabun unture Kongres Amerika berkumpul maaf di dalam hoji kanjal kabe.
Donald Trump is going to get away with abusing his position of power.
Donald Trump angguk akan seran ala. Itu gergaramu kara argatan jaran. Sena Amerika keset, yerosa dafaf ye kalal cigar gefanin, Trump zimatarrat tiriyatikan Amerikan Ukrainis gergarsa kennun. Akkashen mormitu siyasa Trump, kataan Joe Biden ratti, akkak iyafat tugudan jel usanarra walabataan.
President of the United States is not guilty as charged in the...
President of the United States zimatarrat tiriyatirra walaba. Senan yada su isu malus garu malib kalimataman yadanno ka amejir demokraton haldre tolchu yalaniyo yokin presidentin kun himata muakkak abu mallatto lafakaan garu waye rarri barati corona battalu matti falmi siyasature harka qale baati bitote sadarde gara duma werara barati corona tisujech sochi jiru marti Akka cufamu ta'uun dinagde Amerika rakkorra buuse kongresni seenaa biyyattii keessatti gargaarsa guddicha jedhame akka raggaasisu dirqisiise.
Lives are at stake. This is not a time for name calling or playing politics.
Jireenyi danqamee jira. Yeroo ammaa kan itti maqaa wal dhoofnuu fi siyaasaan taphannu miti jedhame. Gargaarsi doolaara tiriliyoona 3 kan raggaasifame yoo ta'u bara 2020 keessa
When Congress wants to do something, even an incredibly expensive package that has a litany of...
Congressin wa argachu yo barbade, baasi gudda wa angafatu, kandi nagdebi yattik amahundan utubufi, wa angochu danda antanan nigoru jadan. Congress nigaru varasi corona istisuf, malaharan hagargaram nujechun, kapsaature.
The United States Congress was one of the last institutions to make any adjustments.
Congress in the United States, why virus corona wanta uq lafaka achuf dabatoti san umab okin bodde tafan kesa tokote ejira. Sababi werara virus corona antankai walgai pi falmi fagionyarra gagge saturan. Sagale kennurati zakkasum gargar tiro ukumni mudate kofaf kenna mukun yerof taus. Miseensota kongresaa hundumaa biraa simannaan arganne baatii waxabajjii darbe keessa George Floyd harka poolisootaatti du'uu waliin walqabatee guutummaa United States keessatti mormiin kan ka'e yoo ta'u seera tumtoonni United States caasaan poolisii akka jijjiiramuuf yaada dhiyaate hin raggaasifne.
The country has given us the opportunity to lead as our friends on the other side.
Akka hoggannuuf biyyattiin carraanuu kennitee turte hiriyoonni koo kan paartii rippaabilikaanotaa raggaasisuun feene jedhan. Mufannaan itti fufee gargaarsi uummataaf kennamu marsaa biraaf gaaffii dhiyaate irratti seera tumtoonni baatilee fi waliigaluu dadhabanii dhumarratti feeneetti kuffise. Rippaabilikaanonni yaada gargaarsaa kana kufuusaaf sababaan kennan baatii guddaadha jechuun akeekkachiisan.
I don't think the current situation demands multi-trillion dollar package. So I think it should be highly targeted.
Haalam majiru gargaasa miliyoona heddu akkasii ka barbaadu miti. Kanaaf sirriitti irratti qiyyaafatamu kan qabu natti fakkaata jedhan Rippaabilikaantichi Mitch McConnell. Baatii onkololeessa keessa haati murtii Amy Barrett miseensa mana murtii muummichaa ta'anii akka hojjetanii kan rippaabilikaanonni itti heddummaatan seenesni yuunaayitid isteetsi raggaasisee deemokiraatonni garuu mormanii turan Chuck Schumer akka jedhanitti.
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court.
Seenata keessatti caalmaa sagalee ka qaban rippaabilikaanonni fedhii uummataa danquun filannoo pireezidaantii gaggeessuuf yeroo jirru kana gidduutti baaretiif muudama umrii guutuu mirkaneessan jedhan filannoon pireezidaantummaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame Joe Biden masaraa White House akka seenan godhee jira garuu barri 2020 mana maree bakka bu'ootaa fi seenataaf murtii tokko utuu hin kennin xumuramuuf deema. Sababiin isaas barcuma seenataa lamaaf eenyu akka filatamu murteessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti filannoon baatii amajjii dhufu gaggeeffama. Sana booda waggootii dhufan lamaaf seenata kan to'atu paartii isa kam akka ta'e baramuuf jira.